mbusa wabwino. Mupunzilo limeneri tikana tukuona zamau opezeka pa Yohane chapter 10. Tieni tisegure mabiblo atu ndipo tuwerenge limodzi pa Yohane chapter 10 verse ya 1 kufikira ya 5. Indetu ndinena ndi inu. Iye wosalowa mukhola lankhosa pa khomo koma akwera kwina, iyeyu ndiye wakuba ndi olanda. Koma iye wakulowera pa khomo ndiye mbusa wa nkhosa. Iyeyu wapa khomo amsegulira ndi nkhosa zimva mawu ache. Ndipo aitana nkhosa za iye yekha mayina awo nazisogolera kunja. Pamenepo adatulusa zonse za iye yekha azisogolera. Ndipo nkhosazo zimsata iye chifukwa zimdziwa mawu ache. Koma mlendo sizimsata koma zimthawa chifukwa sizidziwa mawu a alendo. Yesu adagwirisa ntchito chionetsero ichi koma asogoleri a Chiyuda sanafune kuti amvesese zimene Yesu amanena kwa iwo. Mwina ndizovutako pang'ono kuti mumvesese chifukwa choti muli ni nkhosa zochepa muno mu Afrika. Nkhosa ni mbuzi zonsezi zimawetedwa ndi alimi. Mbuzi zimapanga zofuna zokha komanso ndi zosamvera. Mbusa sangathe kuzilondolera bwinobwino. Koma nkhosa sizitha kupanga zinthu mwazokha ndipo zimafuna kuti wina azilondolere. Zimapanga mantha kuopa zinthu zosadziwika. Kotero kuti zimakhulupirira amene zikumudziwa bwinobwino. Ndi chifukwa chake Yesu amati nkhosa zanga zimamva mawu anga. Okhulupirira mwa Ambuye wathu Yesu Khristu akafuna kumutsatsatira iye chifukwa cha ndi amene akudziwa zinthu zabwino kuposa iwowo. Mbuzi zikufaniziridwa ndi anthu amene amaona ngati kuti angathe kuzisamalira okha, amene safuna kuti asogoleredwe ndi Ambuye Yesu ndi kutsata iye. Amafuna kusata njira za iwo okha. Mafunso okambirana. Funso loyamba. Kodi mukukumbukira pamene munali mbuzi kufuna kusata njira ya inu nokha? Funso la chiwiri. Kodi nthawi zina mumafuna kukhala mbuzi ndi kuchita zofuna za inu nokha? Funso la chitatu. Kapena mumamva ngati nkhosa mu mtima mwanu ndi kufuna kukhala otetezedwa ndi Yesu Khristu? Funso la chinayi ndi lomaliza. Kodi mumamva kutetezedwa mukamva mawu ake mu mtima mwanu? Tatieni tuwerengeso vesi yochokera ku Yohane chapter 10 kuyambira vesi ya 7 kufikira ndime ya 10. Chifukwa chache Yesu anenanso nao, indetu ndinena ndi inu, ine ndine khomo la nkhosa. Onse amene anadza msogolo mwa ine ali akuba ndi olanda, koma nkhosa sizinamva iwo. Ine ndine khomo, ngati wina alowa ndi ine azapulumusidwa nazalowa nazatuturuka nazapeza mbusa. Si kuzambala koma kuti ikabe ndi kupha ndi kuononga. Ndadza ine kuti akhale ndi moyo ndi kukhala nawo ochuluka. Anthu aku Israeli amadziwa chimene Yesu amanena. Iwo watu akhala ali azibusa kuyambira nthawi ya Abrahamu ndi Mose. Lero nkhosa zambiri zimawetedwa momangiridwa mpanda wa waya kapena wa minga. zomwe ndinaona ku Swaziland. Ndipo mbusa amaziitana pochula maina ankhosazo kuti zilowe mkola. Ndipo nkhosazo zikamalowa mbusayo amayang'ana mapazi ankhosawo ngati zili ndi minga ndikuchosa kuti mingazo zingayambise matenda ku nkhosazo. Ichi ndi chithunzi-thunzi cha Yesu Kristu, kuchosa zinthu mwa ife zimene zingapangise uchimo mwa ife ndi kuchichilisa mabala a muuzimu mmoyo mwathu. Ndikukumbusidwa za zimene Yehova analankhula kwa Mose zaka 1400 zapitazo ku buku ya Numeri chapter cha 33 verse ya 51 kufikira 56. Tiyeni tuwerenge limodzi. Nena ndi ana Israeli nuti nawo, mutawoloka Yorodani kulowa mdziko la Kanani, mupitikise onse okhala mdziko pamaso panu ndi kuononga mafano awo onse a miyala, ndi kuononga mafano awo onse oyenga, ndi kupasula misanje yawo yonse. Ndipo mulande dziko ndi kukhala mwemo, pakuti ndinakupatsani inu dzikoli likhale lanu lanu. Ndipo mulandire dzikoli ndi kuchita maere monga mwa mabanja anu. Cholowa chawo chichurukire ochulukawo, cholowa chawo chichepere ochepawo. Kumene maere angwera munthu, kumeneko mkwache. Mulandire cholowa chanu monga mwa mafuko a makolo anu. Koma mukapanda kupitikitsa okhala mdziko pamaso panu, pamenepo iwo amene muwalola atsala adzakhala ngati zotikwira pamaso mwanu ndi minga mbali zanu, naza kuvutani mudziko limene mudzakhalamo. Ndipo kudzakhala kuti monga ndinayesa kuchitira iwowa ndi dzakuchitirani inu. Aisraeli anayenera kuchosa minga koma sanagwire ntchito yabwino, ndipo inagwa mutchimo lalikulu. Israeli inayenera kuchosa minga koma sinagwire ntchito yabwino, ndipo inagwa mutchimo lalikulu. Ndipo Yesu akachosa zoyipa zonse mwa ife ngati Israeli inayenera kuchosa minga koma sinagwire ntchito yabwino, ndipo inagwa mutchimo lalikulu. Yesu tu akachosa zoyipa zonse mwa ife ngati tingampase mpata wotero. Ndipo nkhosa zonse zikalowa mkola, mbusa amaonetsetsa kuti palibe yomwe yasowa, ndipo amasisekera iye ndi kukhala pakhomo kumalondera kuti wakuba asalowe. Tatiyeni tikaone mafunso okambirana. Funso loyamba. Kodi mukuganiza kuti ndi ndani amene angakhale wakuba ndi mbala? Funso lachiwiri. Kapena amene angakhale Satana? Funso lachitatu. Kodi azibusa angakhale mbala ngati akuyenda mu uchimo ndi kusocheretsa nkhosa zawo za mchalichi? Funso lachinayi. Kodi mbusa wathu Yesu akufuna kupereka moyo wake kuti akati teteze ife? Funso lachisanu ndilo lomaliza. Kodi mbusa wathu Yesu akufuna kuyeresa mitima yathu kuti chosera uchimo wonse umene ungathe kuononga mioyo yathu? Ndipo Yesu akupitiliza kufotokoza ku vesi ya 11 kufikira ya 18 mu chapter chomwecho cha Yohane 10. Tiyeni tikawerenge limodzi kuyambira pa vesi ya 11 kufikira ya 18. Ine ndine mbusa wabwino. Mbusa wabwino ataya moyo wake chifukwa cha nkhosa. Wolipidwa amene sakhala mbusa, amene nkosa sizili zake zayekha, aona mimbulu ili nkudza nasiya nkosazo nathawa. Ndipo mimbulu izi kwatula nuzibalalitsa. Chifukwa ali wolipidwa, ndipo sasa malankosa. Ine ndine mbusa wabwino, ndipo nisindikira zanga, ndipo zanga zisindikira ine. Monga Atate andidziwa ine, ndi ine ndimudziwa Atate, ndipo nditaya moyo wanga chifukwa cha nkosa. Ndipo nkosa zina ndili nazo, zimene sizili za khola ili. Izinso ndiyenera kuzitenga, ndipo zizamva mau anga, ndipo zizakhala gulu limodzi, mbusa mmodzi. Chifukwa cha ichi Atate andikonda ine, chifukwa nditaya ine moyo wanga kuti ndikautengenso. Palibe wina andichosera uwu, koma ndiutaya ine ndekha. Ndili nayo mphamvu ya kuutaya, ni mphamvu ndili nayo ya kuutenganso. Lamulo ili ndilandira kwa Atate wanga. Tatieni tikaonenso mafunso wakambirana. Yesu ndi mbusa wabwino. Kodi mungaganize za azibusa enanso? Funso la chiwiri. Ngati mbusa akonda ndalama, kodi angasamale anthu amasiye? Funso la chitatu. Ngati mbusa akonda ndalama, kodi angafune kuona mpingo wake ukukula kodi? Angalalike zimene Yehova akufuna kuti adziwe, kapena zimene anthu akufuna kuti amve? Funso la chinayi. Kodi ngati mbusa achita zigololo, kodi angalalike kuti izi ndi zosayenera? Kodi kamena ndi chifukwa matenda a AIDS achuluka muno mu Afrika? Funso la chisanu. Kodi munthu otereyu ndi mbusa? Funso la chisanu. Kodi munthu otereyu ndi mbusa, kapena ndi nkhandwe wa chovala cha nkhosa? Kodi zikutanthauza chani kuti nkhandwe mu chovala cha nkhosa? Kodi mukutha kuona kuti palibe amachosa moyo wa Yesu? Funso number 7. Kodi mukutha kuona kuti palibe anachosa moyo wa Yesu, anachita kuuchosa yekha? Funso number 8 ndilomaliza. Kodi mukutha kuona kuti kukomedwa pa mtanda kupachikidwa zikutanthauza kuti Yesu anazipanga kukhala otembereredwa ndi Atate ake? Izi anazipanga chifukwa cha ine ndi inu. Tatieni tikawerenge vesi ina lomwe likupezeka ku Deuteronomy chapter 21 vesi ya 23. Tikawerenga pa vesi ya 23. Mtembo wache usakhale pa mtengo usiku wonse, koma muyike ndithu tsiku lomwero, pakuti wopachikidwa pa mtengo atembereredwa ndi Mulungu, kuti mungadetse dziko lanu limene Yehova Mulungu wanu akupasani likhale cholowa chanu. Tatieni tikaonenso mafunso okambirana. Funso loyamba. Kodi Yesu adathana ndi zinthu zomwe zingathe kuononga mizimu yathu? Funso la chiwiri. Kodi nanga ndi zinthu ziti zimene Yesu anathana nazo? Mfumu Davide anakhala zaka zochulukirapo zoposa 1000 Yesu asinabwere kudzakhala pa dziko lapansi pano. Ndipo ngati mnyamata mfumu Davide anali mbusa osamala nkhosa za Atate wake. Ndipo ngati mbusa anapunzira kuimba zeze ndi kuimba nyimbo. Ndipo anapunziranso mmene nkhosa zima mudalirira iye. Tikuwerenga muchipangano chakale kuyambira pa 1 Samuel verse 33 kufikira ya 37 mu chapter cha 17. Pamene David ngati mbusa wachinyamata akubweretsedwa pamaso pa mfumu Sauli chifukwa choti akufuna kumenyana ndi Goliati amene analankhula monyoza Yehova. Tieni tikawerenge limodzi. Tikawerenga pa Samuel woyamba chapter 17 verse ya 33 kufikira ya 37. Ndipo Sauli anati kwa Davide, sukonza iwe kukakumana ndi Filisti uyu kukaponyana naye. Pakuti iwe ndiwe mnyamata, koma iye anazolowera nkhondo kuyambira ubwana wache. Ndipo Davide anati kwa Sauli, ine kapola wanu ndinali kusunga nkhosa za atate wanga. Ndipo pakubwera mkango mwina chimbalangondo ndikutenga nkhosa ya gululo ndinachithamangira ndi kuchikantha ndi kuitulusa mkamwa mwache. Ndipo pamene chinandi ukira ndinachigwira chola wake ndi kuchikantha ndi kuchipha. Ine kapola wanu ndinapha mkango ndi chimbalangondo zonse ziwiri. Ndipo Mfilisti uyu osadulidwa azakhala ngati mmodzi wa izo, popeza wanyoza makamu a Mulungu wa moyo. Nati Davide, Yehova wakundipulumutsa pa mphamvu ya mkango ndi mphamvu ya chimbalangondo, iyeyu asandipulumusa mudzanja la Mfilisti uyu. Ndipo Sauli anati kwa Davide, muka Yehova akhale nawe. Tatieni tikaonenso mafunso okambirana. Funso loyamba, kodi Davide adaziona kuti anali nako kuchekera kwa kupha mkango ndi chimbalangondo? Funso la chiwiri, kapena adati Yehova ndiye adamlanditsa? Funso la chitatu, kodi inu ndinu okonzeka kumukhulupirira Yehova kwambiri? Funso la chinayi, kodi zingakhale zopweka kumukhulupirira Yehova pamene chikhulupiriro chanu chikukulia kulirabe? Funso la chisanu, kodi chikhulupiriro chathu chingakule tikamakhala moyo omvera? Inetu ndine wodabwa pamene Davide amalemba salimo amene ndimamukonda kwambiri. Kodi pa nthawi imeneyi adali akusamalirabe nkhosa za atate wache? Ndiyo masalimo 23. Tatieni tiwerenge masalimo 23. Amwayi amene Yehova akhala mbusa wawo. Vesi loyamba, Yehova ndiye mbusa wanga, sindidzasowa. Andigonetsa kubusa la msipu, anditsogolera ku madzi odika. Asisimusa moyo wanga, anditsogolera mabande a chilungamo chifukwa cha dzina lache. Inde ningakhale ndiyenda muchigwa cha mthunzi wa imfa, sindidzaopa choyipa, pakuti inu muli ndi ine. Chibonga chanu ndi ndodo yanu izi zindisamalira ine. Mundi yalikira gome pamaso panga nkuona kwa adani anga. Mwandidzoza mutu wanga mafuta chikho changa chisefuka. Inde ukoma ndi chifundo zandisata masiku onse a moyo wanga. Ndipo ndizakhala mu nyumba ya Yehova masiku onse. Ndikusiriza phunziro ndi Yesu ngati mbusa kulankhula ndi ife. Tatiyeni tikawerenge vesi limeneli lomwe tikamaliza nalo phunziro lathu la lero. Mateyu 25 vesi ya 31 kufikira ndime ya 46. Tikawerenga, moyo wosatha ndi kulanga kosatha. Vesi ya 31. Koma pamene mwana wa munthu adzadza mu ulemerero wake ndi angelo onse pamodzi naye, pomwepo iye adzakhala pa chimpando cha kuwala kwake. Ndipo asasonkhanisa pamaso pake anthu a mitundu yonse. Ndipo iye adzalekanisa iwo wina ndi mzache monga mbusa alekanisa nkhosa ndi mbuzi. Nazakhalisa nkhosa kudzanja lake lamanja koma mbuzi kulamanzere. Pomwepo mfumuyo idzanena kwa iwo akudzanja lake lamanja, idzani kuno inu odalitsika a Atate wanga, lowani mu ufumu wokukonzedwera kwa inu pa chikhazikiro chake cha dziko lapansi. Pakuti ndinali ndi njala ndipo munandipatsa ine kudya, ndinali ndi lunzu ndipo munandimwetsa ine, ndinali mulendo ndipo munandichereza ine, wamaliseche ine ndipo munandimveka, ndinadwala ndipo munadza kucheza ndi ine, ndinali mnyumba ya ndende ndipo munadza kwa ine. Pomwepo olungama azamyanka iye kuti, Ambuye, tinakuonani inu kuti muli ni njala ndi kukudyesani kapena waludzu ndi kukumwetsani, ndipo tinaona inu liti mulendo ndi kukucherezani kapena wamaliseche ndi kukuvekani, ndipo tinakuonani inu liti wodwala kapena mnyumba ya ndende ndipo tinadza kwa inu. Ndipo mfumuyo idzayankha nidzati kwa iwo, indetu ndinena kwa inu, chifukwa munachitira ichi mmodzi wa abale anga ngakhale ang'ono awa munandichitira ine ichi. Pomwepo iye adzanena kwa iwo akudzanja la manzere, chokani kwa ine otembereredwa inu kumoto wa nthawi zonse wokonzedwera mdierekezi ndi amithenga ache. Pakuti ndinali ndi njala ndipo simunandipasa ine kudya, ndinali ndi ludzu ndipo simunandimwesa ine, ndinali mulendo ndipo simunandilandira ine, wamaliseche ndipo simunandimveka ine, wodwala ndi mnyumba ya ndende ndipo simunadza kundiona ine. Pomwepo iwonso adzayankha kuti, Ambuye, tinakuonani liti wanjala kapena waludzu kapena mlendo kapena wamaliseche kapena mnyumba ya ndende ndipo ife sitinakutumikirani inu? Pomwepo iye adzayankha iwo kuti, indetu ndinena kwa inu, chifukwa munalibe kuchitira ichi mmodzi wa awa ang'ono munalibe kundichitira ine. Ndipo amene adzachoka kunka kuchilango cha nthawi zonse, koma olungama kumoyo wosatha nthawi zonse. Ndipo kwa mbuzi zonse zosamvera, Yesu akunena kuti, chokani kwa ine inu otembereredwa, nuponyedwe mu moto okonzedwa mdierekezi ndi angelo ake. Ndipo ichi chidzakhala chilango cha muyaya chosatha, koma iwo olungama adzalandira moyo osatha. Yehova akudaliseni pamene mukakhala mukulingalira za chiphunziso chimenechi.